Whoa! Yeah! Whoa! Whoa!
Say more whatever you like. This is more than hip hop.
Boy, what's on your lip?
Unanijua unanisikia, ni binam yako once again. Another 4 minutes of funk. Nama kuchale, kama kawa, huh?
Nyama choma da, so kila kitu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma da, so kila kitu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Ona na walk kama champion, talk kama champion. Watu angwalisi wanafam kwa mini don. Mwenye mbinu za medani na miaka mingi jeshini. I'm the one man nami.
The one man nami.
Mini almasi mchangani, sema tu sijastukiwa. Mgode unautembea, jingo anashindwa kuelewa. Usiseme na juu, hata uswazi nafagiliwa. So kinite brother many, watu watashindwa kuelewa. Sio gangsta, sio wangsta, ni hustla kabisa. Kwenye biashara masawe kama professor. Nirushe na mkwanjangu wane, unavyo kwa kipusa. Tati kwa na bongo nzima kama utaniona kibisa. Watu nekima zao wamemegwa vicheche wao. Sembute kigori mwenzao. Tusigombane vicheche, huo ni urithi wa kwetu. Yote naweze kana peku peku wa unavyatu.
Nyama choma na so kila kitu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma na so kila kitu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Nasema tu nasema sio lazima hata mwelewe. I'm so ahead of time. Acha tu nizungumziwe. Kama huna bahati mbaya, huna bahati kabisa. Tataka uniwe tukianzisha na mikasa. Mini msafi kama pesa mpya. Sibishe waza upya. Wazo la kwanza la demu wako baada ya mwaka mpya. Sifanyi move paka niwe na plan B. Mindo B iba majina madaftari na peri bado nzi B. Full moon underground, fire hiding in the wood. Don't hate the player, hate the game, don't be mad. Usifanya ubinafsi kucha ulipo pomeno. Ndo mana nirusha vichwa lipo zidisha maneno. Siku uisha kabla kwanza, ni Mungu panga. Mfuati ya juwa njio, naenda mwanzo stoke tanga. It ain't easy being king of the city. Ni DSM finest, still your cousin, so go.
Nyama choma na, so kila kitu ni juacho. Nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma na so kila kitu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Easy Pimbi be you ndani ya building. Imbia masela bia na wembia mabinti. Binamu mfano jiga kwenye mashav na lipa. Nataka sio nitaka na kikisho na megeko. Demu wakisema na nchukia na manisha na nzimia. Kichache kini kimbia mwacha tarudia na lia. Walisha tabiria kwamba takufa tajiri. So punguze ni maswali na kwa kaba tavivuli. Of course I want it all vya mvua na juwa kali. Tukishindana babu mekumbwa na jali. Unene wangu achana nao. Yani biashara zako nyama choma na choki la kitu ni juachu. I'm the name of the game. Mtu na kima zake mara moja moja. Suti ukinikuta unikumbuke. Ukigundua kuali data kwa mwonyesha utupu mkwe. Utamuangalia vipi.
So kila kitu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo. Nyama choma na so kila kitu nijuacho. Nipo kitambo na nayona tuwayo mambo. Binamu show me some love. Binamu ndo jina la mchezo.
Sini lisema
D-I-N-A-M-U. The DSM finest. I'm not the finest. Sema whatever you like. Na mako Charlie
kama kawa Jabi Eri. You know I love you boy. This is more than hip hop.
Sawa sawa.
Ala nuna ni soma. Yeah.
Log out.
Log out yo.